الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. وبعض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagana banga basilamu banga yonna tuberemo mbere yokucha Allahu tabarak wa ta'ala. Tumusaba Allah sibengera nokusasira kwe kuwekiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuli mukitabu ekiyitibwa Al-Liwatu was-Sihaqu, ebisiyaga nakabi akabivamu. Inshallah kitabu kya Sheikh waffe tugenda kubeera nga tukimaliriza olwaleero mu bufunze, wabula nga tuzze tulaba ku zambiri ery'ebisiyaga ne tugamba nti weeriri, tewali kubuusabuusa, weeriri mu nsi okutwaliza awamu ne Uganda likyagenda mu maaso, era nga ezambi eryo lisinga okubeera mu makomera. Allah baba wangalizaako mu makomera, emboozi ze bakunyumiza zeeraliikiriza, naye mu makomera ebisiyaga bingi, amakomera ag'abasajja n'amakomera ag'abakyala. Genda mu masomero biyitirivu, genda mu abo abaganye okuwasa oba okufumbirwa, abavubuka nabyo ebisiyaga biyitirivu mu bo, twaliramu n'abo abatalina mirimu gye bakola, bwe babasanga awo ne bamutegeeza nti jangu ogende obeere ng'okola omulimu bwe guti ne bwe guti tukuwa akasente, agenda bugenzi nga teyeesibyemu. Biri mu masinzizo, gamba nga ddala amakanisa n'amakereziya, mwaba beeyita abasosodooti oba bapasita n'abalala, naye tusaba kitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala abeere nga atutaasa embeera eyo. Insha Allah tutandise n'ekibonerezo Allahu tabaraka wa ta'ala kye yassa ku muddu yenna asangiddwa nga ali ebisiyaga, oluvannyuma lw'okulaba emabega eri obujulizi mu Qur'ani obulaga nti ebisiyaga kabira min kabairi dhunub, zambi mazambi amanene, era ne tulaba obujulizi obulaga nti kiri haramu, era Allahu tabaraka wa ta'ala yabyogerako mu Qur'ani n'onnabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nga Allah yaggyawo mulembe mulamba ogw'abantu b'omulembe gwa nabbi Lutu alayhi salatu wassalam. Wabula olwaleero omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatulaga nti abaakwatiddwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ne bamusanga ng'ali ku musajja munne, ne bamusanga ng'ali ku mukyala munne, Al-Liwatu was-Sihaq, baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba mu hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala, baka agamba nti man wajadtumuhu ya'mal 'amalan qawmi Lut, yennagwe mubeera musanze ng'akola ekikolobero eky'abantu b'omulembe gwa nabbi Lutu alayhi salatu wassalam, nga byebisiyaga yagamba nti faqtulu alfa'ilu walmafulu bihi, faqtulu alfa'ilu walmafulu bihi, mutte ali ebisiyaga n'oyo gwe babirya, mutte ali ebisiyaga n'oyo gwe babeera babiridde. Hadithi entuufu rawaa Imamu Tirmidhi fi sunanihi. Era mu hadithi endala omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba man waqaa ala dhaati marham, man waqaa ala dhaati mahrami, yenna agenda n'ayagala mwabo Allahu tabaraka wa ta'ala beyamugaana okuwasa amakulu oli n'ayagala maama we, oli n'ayagala sisita we, oli neyebaka ne senga we, oli neyebaka ne nazaala we, oli neyebaka ne muwala we, oli neyebaka ne muzzukulu we. Allahu jalla fi ulu mubaka yabeeranga ategeeza n'atugamba nti fakutuluhu, omuddu oyo mumutta, aggyibwawo mu bulamu buno bw'ensi. Yena gwe musanga nga yeebakakalipye kwoyo bw'atateekeddwa kubeera nga awasa mu booluganda attibwe. Omuddu omusanze ku maama we gw'akutte, ku muwala we gw'azaala, ku sisita we, ku senga we, ku nazaala we. Waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti faktuluhu, attibwa. Nagenda nagamba nti waman waka ala albahima, naye nagwe musanze yebagadde ensolo, min albahimatu lanam, mu bisolo ebirundibwa, gamba ng'ente, engamiya, endiga, embuzi, yagamba nti faktuluhu, naye attibwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Nagamba nti waktulu albahima, n'ensolo eno gye babeera beekakapiseeko nayo teriibwa, ettibwa buttibwa n'eziikibwa. Musajja mumusanze ali ku nte nga bettero laba waliyazu billah, ye kennyini mushaliyo, musajja oyo attibwa, ate n'ensolo eno nayo neebeera ng'ekola etya, ettibwa. Rawahu imamu Tirmidhi fi sunan, era Tirmidhi yabeera nga afulumya hadithi eyo. Kakati tulabye ekibonerezo kyetuwa yenna gwe tusanze nga ali ebisiyagano oyo gwe babirya, obaka kyeyagamba nti faktulu alfailu walmafuulu bihi, mutte abiridde n'oyo gwe babiridde. Bwe tuyingira mu bujulizi, battibwa batya? Kuba omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalekawo kiragiro, era ng'ekiragiro ekyo kigobererwa, naye teyalekawo kaifiya. Yagamba nti mubatte, naye teyalekawo tubatta tutya, nga bwe yalaga ku muddu ayenze kirajim akubibwa mayinja, nga bwe yalaga ku muddu bakutaa tariq abasibu makuba abatisa emmundu. Allahu tabaraka wataala aya gye yatulaga n'agamba nti innama jazaa lladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqatalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau min al ard dhalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabul adhim. Nti yenna abasse gwasse naye tumutta mu nzita gye yakoza atya, gye yamuseemu. Wabula ono omusiyazi obaka yatulekerawo kiragiro nti battibwa abo ababere alfailu walmafuulu bihi, kaifiya neyawukanamu ku mulembe gw'abasahaba bowekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku mulembe gwa Abubakar Sidiq radiallahu anhu, nga ra'yu yaveeri Ali bin Abi Talib, n'alaga nti tubatte tumale tubookye. Battibwa ne bamala ne babakola batya, farriqu fi nnar, ne bookyebwa ku mulembe gwa Abubakar Sidiq radiallahu anhu, abasiyazi baabookya nga bookya na muliro. Wabula Ibnu Abbas radiallahu anhu ye n'agamba nti aa, tetubatta mu nzita ya kubookya bookya, wabula battibwa naye enzita gye tuba tubattamu nga Allahu tabaraka wa taala engeri gye yabattamu. Kyeyagamba nti jaalna aliyaha saafilaha, tubateeka waggulu ku mukariya, ku kizimbe ekikyasinza okubeera ekiwanvu, oba ku lusozi olukyasinza okubeera oluki, oluwanvu, ne tulyoka tubakasuka okuva ku mapeera eyo waggulu ne bekkatawo wansi. Then Ibnu Abbas ye n'alaba n'agamba, wetumalawo ne tulyoka tubakasuukirira amayinja nga Allah bwe yakola ku mulembe gwa Nabbi Lutu alayhi salatu wassalam. Kyeyagamba Allah wa amtarna alayha hijaratan min sijjin, oluvannyuma lw'okubeera nga tubakyusiza akaalo kaabwe oba obwalo bwabwe nti malayika yabuwanika ila sama, waggulu, then neemala neekakyusa neekajjawo ekyali waggulu nekidda wansi, ate ne babayira nga babaakasuukerera amayinja agaali gavudde mu muliro bwatyo Ibn Abbas mufassil ye n'alaba nti tulina kufuna muzimbo muwanvu ne tulyoka tubatanga ensi yonna ekuŋŋaanyawo ne bekkatawo then oluvannyuma ne tulyoka tubakasookerera amayinja ne wajja enzita endala nga naye obaoliawo ekkirizibwa mu nzita eziriwo ez'olwaleero ng'akalabba oba kumussa ku muguwa oba mukuba ssasi oba kumukuba mayinja ezo zonna enzita zikkirizibwa okubeera nga zikozesebwa ku baddu abo ababeera basangiddwa mu kikolobero ekyebiki ekyebisiyaga wabula Sheikh Salih Al-Fawzan yabuuzibwa ku kaifiya y'okutta omuddu gwe basanze mu kikolobero ekyebisiyaga naye n'alaba n'agamba nti ekiragiro ky'omubaka kyetukulembeza yagamba nti ekisooka battibwa wabula kaifiya Sheikh Salih Al-Fawzan yagamba nti battibwa mu mbeera yonna amakulu kasita akola atya attibwa ne wajja embeera endala egamba nti batemwako mutwe batemebwako muki mutwe marab atemebwako butemebwa mutwe wabula si dhabah si kusala mu ddiini yaffe ey'obusiraamu tetusala muntu salamu alaikum mu ddiini yaffe ey'obusiraamu tetusala muki tusala bisolo wabula zonna obujulizi bwojja okugamba nti oyo gundi attibwa gundi attibwa bakiyita kutema omulundi gutya gumu si kusala si dhabuh dhabuh ekola ku nkoko ku binyonyi ku bisolo wabula ku bantu tetudhabaha ku bantu tukataa kutema buki butemi oba kudharaba muddu n'ateekawo omutwe ne batema buki ne babutema butemi mulundi gumu naye buno buvidiyo bojja okulaba obwaba ababuzi ba khawariji nga baddidde abantu babatadde mu kamera we basoma aya za Allahu tabaraka wa taala nga babasalanga ensolo eyo si ddiini yaffe ya busiraamu era ekikolobero ekyo omuddu wakiraba omusiraamu nawe wenyinyala embeera eyo wallahi yenyinyaza n'atali musiraamu agambao obusiraamu nga bwabatujju nnyo kiraba naye nga mu ddiini yaffe tetulinayo kiyitibwa kudhabaha muntu omuntu tasalibwa nakisala nti osala obulago omuntu batemako buki butemi na mulundi gumu bwatyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yasomesa ate bwe tuyingira mu mateeka agafuga okubeera nga omuddu atuusibwako ebibonerezo odoodo zino si ffenna si imaamu wa wano ku busiti saamiru wa wano ku busiti aa omukulembeze ow'oku ntikko sulutaani yatuukiriza ensonga eyo fe tumukwata tetumutuusaako bulabe bonna tumutwala bukolokolo paka ewa mufuti akulira obusiraamu mu nsi ne tumugamba nti fulaani tumusanze n'abajulizi baabo bameka bana oba ye okwewaako obujulizi n'agamba ekituufu bansanze era ekikolobero ekyo nkisiima era nkyagala awo omukulembeze ow'oku ntikko w'obusiraamu n'amutuusaako ensonga eyo ey'okukola ki ey'okumutta naye waima bino ebisigadde ffe abasiraamu aba bulijjo baimaamu b'emizikiti bamiru b'emizikiti bakyeyamaani b'emizikiti tetukuba muntu kibooko ngabbye tetutemako muntu mukono tetukuba muntu anywedde mwenge ne gwe tusanze ng'alidde ebisiyaga oba gwabirya wano tetulina kyetukola ki kyetumukola e Uganda kuba e Uganda tetulamuza sharia yabuki ya busiraamu era tokikola ku mwanawo tokikola ku muntu yenna kya nti obusiraamu bwatugamba olina kuttibwa n'omutta ojjabba okoze ekiri wabweru w'amateeka g'obuki ng'obusiraamu kuba alina otuusa ebibonerezo ku baana adamu yoyo Allah gwe yawa obuyinza omukulembeze w'obusiraamu ow'oku ntikko ddala ima yandiba sultan oba amin oba mufti mu mbeera efaanaganako bwetyo ne tujja ne tutunuulira singa oli aba akakeddwa bukakebwa kuba nakyo kisoboka omuddu ne bakaka bukake nga betwalabako eyo saidi zeeyo emutukula baba wabitamiiza abasiyazi bava eno Kampala nga bali mu motoka zaabwe ez'ebbeeyi ne bagenda kale eyo munda ne babasanga eyo banaku bazibu ne babaga tugenda bawa emitwalo 10 ne babatamiiza bano bagenda okugira nga mirambo babasiyaga ne bafa owoledde naye kakati singa tubasanga ng'oli akakiddwa buki bukakibwa ngodo yakukubye kalifomu ne bakusanga nga bakusiyage bakusiyaze ngoyinza obutasitulusibwako haddi eyo eyokuttibwa. Era amateeka g'obusiraamu gatunula gagamba omusajja abadde akisiima oba abadde mu mbeera yakukakibwa. Allahu tabaraka wa ta'ala kyeyagamba, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukrihu wa qalbuhu mutma'innu bil iman walakin man nashara bi kufrihi sadrihi fa 'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adhabul alim wa lahum 'adhabul 'azim dhalika bi annahum istahabbul hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. Allah yalaga maaye yumbufunze yagamba nti yenna gwe babeera basaze mu kikolobero nga zambi naye nga mu mbeera yakukakibwa, wa qalbuhu nga n'omutima gwe mutumainnu bil iman gwejjuddemu embeera ey'obukkiriza, bakimukozeeko nga tayagadde teyeesiimidde. Allahu tabaraka wa ta'ala yalaga nti omuddu oyo tabonerezebwa mu mateeka ag'obuki ag'obusiraamu kuba yakakeddwa buki bukakibwa. Ekibeera nti baganda bange ezzambi ly'ebisiyaga kabira min kabairi dhunub wabula Allahu tabaraka wa ta'ala alisonyiwa. Kyemba nsembyayo mu Uganda ng'embeera weeri nti bwe tusanga abasiyazi balina kuttibwa ate omukulembeze ow'okuntiko yakola atya? Yavunaanyizibwa ku nsonga eyo. Bwe tuba tetulamuza eshariya ya busiraamu era nga Uganda teramula tuli wamu naye ate alhamdulillah omukulembeze yabeera ng'ensonga eyo agiraga nti weeri kati mu mateeka g'ensi nti omusiyazi kasita bamusanga eidha okusibibwa amayisa oba okuteekebwa kalabba. Era ekiviiriddeko okubeera nga banka World Bank eyogera byeyogera tegenda tuwa buyambi looni biki n'ebirala nga kimanyiddwa nti ebyo bitongere by'abasiyazi Red Cross, World Bank n'ebirala bitongole byabaki by'abasiyazi. Naye omuddu oyo singa abatatuuseddwako ebyo gavumenti temukutte ne shariya temulamudde bwe yeenenya mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala Allah musonyiwa. Tuli wamu? Bwe yeenenya mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala Allah akola atya? Allahu tabaraka wa ta'ala amusonyiwa ezzambi eryo ery'ebisiyaga kuba Allahu jalla fi ula yatugamba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قام بغدو بانجي أبا بيت لدوك صبيا أبا بيت لدوك صبيا الله تبارك وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله تبك تكون كساسرك و الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سنواب للزامي obwo bujulizi tubujjamu nti ebbanga lyonna omuddu lyamala ng'ali ku nsi ne yeenenya mu maaso ga Allah olw'ekyonoono ky'abaaguddemu kakibeere kinene kitya. Allah akola atya? Allah akimusonyiwa. Allahu tabaraka wa ta'ala akimusonyiwa olwa aya eyo gyatugambye inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia Allah asonyiwa amazambi gonna oba lyabisiyaga oba lyashiriki oba lyabwenzi omuddu Allahu tabaraka wa ta'ala alimusonyiwa kabeere nga tagenze mu mbeera yakubeera nga abamutuusaako ekiki ekibonerezo. Allahu jalla fi ula nayogera aya endala nagamba nti inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu lmutatahirin bonna abaagala okwetukuza temubagoba mubaleke bakole tauba maaso ga Allah. Allahu jalla fi ula ajja kubeera nga abasonyiwa amazambi gaabwe gababeera baguddemu. Mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba mu hadithi ya abi hurayira naga nti lillahi ashaddu faraha Allah aitirira okusanyuka bitaubati ahadikum olwa tauba y'omu mumwe gyaba akoze ebbanga lyamalanga bulaba ekifaananyi ky'omu ku mmwe singa aba ayina ensolo ye gya emubuzeeko ate nekituuka ekiseera ensolo eyo n'ebeera nga emuddira n'agiraba essanyu lyafuna ne Allahu tabaraka wa ta'ala lyafuna singa obuzze gyali ne weenenya mu zambi eryo n'obeera nga olivaako n'olita lillahi tabaraka wa ta'ala. hadithi endala eva ku sahabi aitibwa Abdullah ibn Amr annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qala yagamba inna Allah azza wa jalla Allah wafi uwechitibwa la yakbalu tawbata al-abdi akiriza tawba yomu mufi maalami yugharghir ibango moyo gweje gumalanga tegunna tukawa mudukuli Allah jalla fi ula biranga bweni nyama soge Allah akusonywa ezambi eryo lyoba oguddemu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Tawba gyetwogerako annasuha eno obukwakulizo buli mukaaga inshallah. Era obukwakulizo buli mumeka? Bweri obukwakulizo mukaaga. Kakwakulizo akasooka ezambi ly'ebisiyaga n'oliteera ddala. Akakwakuliza akookubere obutaliddira. Akakwakuliza akookusatu okwejjusa anadamu tauba. Akakwakuliza akookuna al-ikhlas okulekikola kulwani okukikola kulwa Allah eniya n'ogijjusa n'ogamba ezambi nditadde ekiba kibe n'otaliddira n'olita kulwani kulwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Sigamba nti bukadde, sigamba nti ofunye ebirwadde, sigamba nti oba okoze, n'olita kulwa Allah tabaraka wa ta'ala ikhlas. Akakwakuliza kandi badde akookutaano akaseera mwolekoledde kuba akaseera nakyo kitunuulirwa. Oyinza okwenenya ebisiyaga naye ng'omwoyo guli mu ddookooli, Allah tagenda kusonyiwa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam akyatugambye nti Allah yanukula tauba y'omwanadamu kuzambi lyonna lyaba akoze ebbanga omwoyo nga tegunnatuukawa mu ddookooli. Newe gumala otuuka mu ddookooli ne bw'okola otya Allah takusonyiwa. Kale akaseera nako kakulu. Kyovala tasawufu okubeerawo ng'ogamba njakukola kivumirirwa mu ddiini. Saatuubu njakukola tauba, njakwenenya kivumirirwa. Kale akaseera mwokoledde tauba nako kakwakuliza ku tauba okukkirizibwa. Omuddu bw'alikola tauba ng'enjuba emaze okuva gy'eva, owuledde enjuba emaze okuva gy'egwa, Allah jabba takyakkiriza tauba ya mukaafu. Naalibeera mu zambi naalyenenya Allah jabba takyakkiriza. Kuba akoka min alamati saatu alkubura, kabonero mbonero bw'ekiyamu buki obunene. Omuddu ne waalikola tauba mu kaseera ako ng'enjuba evudde gy'egwa, kijjabba tekikyakkirizibwa gy'ali kubeera nga asonyiyibwa. N'akakwakuliza ku tauba ak'omukaaga ezambi kasita libeera wakati w'omuddu n'omuddu, olina kuzzayo haqi y'omuddu oyo Allahu tabaraka wa ta'ala okubeera nga akusonyiwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Wano sheikhe aineya ezambi lyeyazzaako eriyitibwa al istiminau okwemazisa, kiyite masturbation. N'aleeta obujulizi bungi nga naliwo kabira min kabairi dhunub, zambi mazambi amanene. Tubeere nga twewala ezambi eryo erya masturbation. Abatalina bakyala muwase, ate n'abakyala mubeere nga mufumbirwa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yalaga ti yenna akozesa omukono gwe mu mbeera ey'obufumbo ne weemazisa n'ovaamu amazzi ago agazaala, kubeere nga tovudde mu mazzi lisigala zambi ki? Zambi ddene ebbanga ly'omala n'okwata omukono gwo oba ebyuma n'obeera nga weekolako ensonga eyo, kivumirirwa era mu ddiini liba zambi mazambi amanene. Aliko ekikolimo kya Allah yenna akozesa omukono gwe mu mbeera ey'obufumbo ne weekaka n'ovaamu amazzi ago, oliko ekikolimo ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Gano masala ga fiqihi gagamba nti omuddu alidde ebisiyaga ne gwe babiridde kibakakatako okunaaba gusulu, ng'omuntu abadde ne mukyala we mu mbeera ez'obuki ez'obufumbo. Kuba ensonga eziviirako omuntu okunaaba gusulu zimanyiddwa. Mwe muli ekiyitibwa alwatu okwegatta kwa omwami n'omukyala, ne mubeeramu istimina masturbation yoyino naaba gusulu, ne mubeeramu alheebo mu nsonga ensonga z'abakyala, ne mubeeramu ne nifas n'omusaayi gw'ekizadde. Kaakati n'abalala bamanyi kye baleeta ekiri mustahabu alkafiru idha asilama, mukafu singa aba akoze ki abaasiramuse n'okunaaza mayiti, kunaaza muganda waffe yafudde ne tumunaaza omubiri gwonna. kati ezo ensonga zimanyiddwa nti yenna aba agiguddemu anaabe anaabe gusulu n'okweroterera omuddu anaabe gusulu omubiri gwonna kati abamanyi babuuza nti abaffe n'omuntu ono alidde ebisiyaga nga tannajja kuyimirizaawo sala kuba omusiyaza alina osaala alina okusiiba ezzambi ate terimuteeka ku zambi ddala nti anga bwe bandidde ebisiyaga obanga wendi omuli w'ebisiyaga siina kusaala tagwa mu mazambi ameka abiri alina okuyimirizaawo sala nga bwekyetaagisa ngaera omwenzi naye wayimirizaawo sala oba omunyi w'omwenge kati n'omusiyaza alina okusaala wabula takkirizibwa kujja eri sala ng'alina ejjanaba kale ekibuuzo kigamba ono gwe balidde ebisiyaga n'alidde ebisiyaga bafuna ejjanaba era bakakatibwako okunaaba gusulo ekyo nno kyabeera nga kigayigayibwamu omanyi waffe ayitibwa sheikh al islam ibunu taimiya rahimahullah rahmatan wasi'a n'alaga nti tekiriiko khilaafu z'aba ulama tekiriiko njawukana z'abaki z'abamanyi nti abaddu be tusanze mu mbeera efaanaganako bwetyo n'abagikola bakakatibwako okubeera nga banaaba omubiri gwonna ekiyitibwa gusulo balina okunaaba omuki omubiri mu mbeera efaanaganako bwetyo la khilaafu baina al ulama una tekiri mu njawukana mu bamanyi baffe mu mbeera efaanaganako bwetyo oba bavuddemu amazzi oba tebavuddeemu kasita kibeera nti balabaganye mu mbeera ezo ez'obwononefu bakakatibwako okubeera nga banaaba omubiri gusulu ejjudde obulungi wabaraka llahu fiikum wanafa bikum wakathara llahu min amthalikum wafaka llahu aljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdu lilahi rabi lalamin ekitabo kino kikomyawo insha allah naye aba kyagadde sheikh yakisaawo wali ku dduuka wali erya mukwana akeedi eriyitibwa mk si bwe kiri mk islamic book center sheikh ekitabo yakiteekawo allewaatu wasihaaku ebisiyaga n'akabi akabivaamu wa khatuuruhuma mu mbeera efaanagana ku bwetyo ekyawandikibwa sheikh imaamu ismail zakariya maridadi era waliwo n'ekitabo ekya sheikh waffe omulala sheikh muhammad quraish mazinga nga naye alambulula ku muze guno omuvundu ogw'ebisiyaga tuli wamu nanga ayogera ezambiro nno nalyogerako mu mbeera ya bufunze mu kitabo ekiyitibwa al kabairi dhunub mia min al kabairi dhunub amazambi amanene 10 getusanye okubeera nga twewala nam sheikh hadithi weri nga nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam sheikh yagireeta mu sunani ya tirimizi rahimahu llah rahmatan wasi'a nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba yenna gwe mubeera musanze man waqaa ala dhi mahram aw dhati mahrami yenna gwe musanga nga yeebagadde maama we amakulu alabaganye ne maama we akutte sisita we oba ssengawe mwabo balinako luki oluganda faktulu attibwe aa ala dhati mahrami gwe twogeraku wano mu busiraamu owooluganda gwe twogeraku wano mubuki mu busiraamu tetwogera ku luganda lwabika nti nze matovu oli yenna matovu aa olwo luganda lwa buganda si luganda lwa busiraamu oluganda lw'obusiraamu lwetwogerako wano omusaayi gwozaalibwa naye oluganda olw'omusaayi nti oyo sisitawo ani aliwa omwana wa taata w'omuto oyakkirizibwa mu ddiini olw'ensonga kiriko obujulizi awasibwa olwensonga n'atukulembera mukyo ye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafumbiza muwala we Fatima n'amufumbiza muganda we isma mai usoko ulirize nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusinga obusiraamu n'okubutegeera yakwata muwala we Fatima n'amufumbiza muganda we Ali ibn Abi Talib owulire n'amumuwa naye nga Ali baluganda n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam taata w'omubaka omuto yazaalani yazaala Ali olabye oluganda olwo naye kati omusaayigo omwana gw'ozadde abo Allah Allah bwe yayogerako mu Qur'ani mu suratu Nisa asheikh sheikh wange seka wange isma' mai tuli wamu Allah ina abakyala bye yayogerako mu Qur'ani mu suratu Nisa bawerako naga temukkirizibwa bantu temubakkirizibwa kubawasa bamama bammwe ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa qalatukum wa banatul ukht wa banatul akh bonnabo nagamba temukkirizibwa kubawasa bamama bammwe tokkirizibwa basenga bammwe temukkirizibwa bawala bammwe temukkirizibwa abaana babawala bammwe temukkirizibwa abaana abawala aba mutabaniwo abakuyita jajja nga gwe bayita bazzukulu tokola ki tobawasa bamama kamaleyo inshallah kamaleyo bamama baba tokola otya tobawasa oyo mama goyonse omuwala gwe mwayonka naye kulimu tokola otya tomuwasa mama gwe wayonka kubere naye nga si ya kuzaala naye tokola otya tomuwasa abo Allah tabaraka wa taala watu bwe yayogera nga bagatta musaayi nakakwate mu mbeera ez'enjawulo imma musaayi oba nabbeere nti wayonka ku mataage mu mbeera efaanaganako bwetyo naye ono simanyi nti matovu yenna matovu simuyinaako kakwate engabi y'emasindi eno engabi eyaffe ey'ebutambala tetumanyiganye newenfa tebanziika ku kijja kyabwe owulidde oyo tetuyinaako kaluganda n'olwo era esharia y'obusiraamu eno hadisi gye tulabye nti attibwa oyo awasiza muganda we oyo taliimu
naye
abuuziza ekibuuzo بارك الله فيك مكد وفي wabaraka allahu fikum mukadde waffe ensonga eyo eyingira byabuwangwa yeetaaga okwetegereza mu mbeera ey'okwetegereza tetukulembeza byabuwangwa ku ddiini tetukulembeza byabuwangwa kuki ku ddiini وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته